have seen the extreme importance of the Holy Spirit.
Tumeona umuhimu mkuu wa Roho Mtakatifu.
In the church at this hour.
Katika kanisa katika saa hii.
And that translates into the need for the pastors to focus their messages on the Holy Spirit.
Na hiyo inatafsiri katika hitaji kwa wachungaji kulenga jumbe zao wa Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit is the Father of all creation.
Roho Mtakatifu ndiye baba wa uumbaji wote.
Now, I already read from Ezekiel 37 verse 9.
Tayari nilisoma katika Ezekieli mlango wa 37 mstari wa 9.
In which the Lord commanded Ezekiel to prophesy to the breath.
Ambapo Bwana alimwamuru Ezekieli atabirie pumzi.
The breath, and he said to come from the four winds of the earth.
Akatabirie pumzi na akasema itoke katika miisho yote nne ya dunia.
To restore life unto these slain.
Ili kurejesha uhai katika hawa waliouawa.
The true meaning of revival.
Maana ya kweli ya uvuvio.
Is that there was a deathly situation.
Ni ya kwamba kulikuwepo na hali ya maafa.
There was a dead situation.
Kulikuwa na hali ya kifo.
And now being revived, being resurrected, being brought back to life.
Na sasa kuvuvuliwa, yani kufufuliwa na kupewa uzima upya.
And so in this context the Lord was speaking about the army of Israel.
Na kwa hivyo katika mkutadha huu Bwana alikuwa ananena juu ya jeshi la Israeli.
That lay in the valley.
Ambao walikuwa wamelala katika bonde.
Having been slain.
Baada ya kuuawa.
And the command for the prophet Ezekiel to prophesy to the breath.
Na amri kwa nabii Ezekieli kutabiria upepo.
Was essentially meant to speak life back to that which was dead.
Kimsingi ilipaswa kunena uzima kwa kile kilichokuwa kimekufa.
Now if you look at the current state of the church.
Na sasa ukitazama hali ya sasa ya kanisa.
The church is dead.
Kanisa limekufa.
What do I define by dead?
Na ninamaanisha nini kwa kusema limekufa?
Because without holiness no one will see the Lord.
Maana bila ya utakatifu hakuna mtu atakayemuona Bwana.
And if you don't see the Lord, that means you go to hell. You're going to hell.
Na kama hautamuona Bwana, hiyo inamaanisha kwamba unaenda jehanamu.
And that's why the Lord in the Bible defines eternity as life. Nadio, life eternal.
Na ndio maana Bwana anaelezea umilele kama uzima, uzima wa milele.
And for me that is very very humbling.
Na kwangu mimi hiyo ni ya kunyenyekeza sana.
That the God of heaven who knows every requirement of the church to see eternity.
Ya kwamba Mungu wa mbinguni anayejua kila hitaji kwa kanisa kuona umilele.
He can have patience with the church even to awaken her.
Anaweza kuwa na subira na kanisa hata kuliamsha kanisa.
Revive her.
Kulivuvua.
From a deathly situation to when she will be life and full of life.
Toka katika hali ya mauti hadi wakati ambapo atakuwa mzima na aliyejawa na uhai.
Why do I say that the church today in many nations presents a dead church?
Kwa nini leo niseme ya kwamba kanisa katika mataifa mengi leo linawasilisha kanisa lililokufa?
Because the wages of sin is death.
Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti.
And any time a church walks in sin.
Na wakati wowote ambapo kanisa linatembea katika dhambi.
Then that church.
Basi kanisa hilo.
Has no life.
Halina uhai.
That church.
Hilo kanisa.
Only has death.
Lina mauti peke yake.
So anytime there is a fall in the church.
Kwa hivyo wakati wowote ambapo kuna mwanguko kanisani.
The sin with which that church walks.
Dhambi ambamo kwazo kanisa hilo linatembea.
In fact, loudly pronounces death.
Kwa kweli kwa sauti kubwa inatabiri mauti.
And so we see very clearly that when the Lord spoke about the church with oil and wine.
Na basi tuona kwa wazi kabisa ya kwamba wakati Bwana alinena juu ya kanisa lililomo katika mafuta na divai,
he essentially implied the church that had the breath of God.
Kimsingi alimaanisha kanisa lililo na pumzi ya Mungu.
That means life.
Kumaanisha kwamba uzima.
The beginning God created man.
Pale mwanzoni Mungu alimuumba mwanadamu.
And then he gave breath. He gave him breath.
Akampa mwanadamu pumzi.
By his breath the man lived.
Na kwa pumzi ya Mungu mwanadamu alipata kuishi.
Man lived.
Wanadamu waliishi.
And so that to me is a wonderful thing.
Na basi kwangu mimi hilo ni jambo la kupendeza.
That means the revival church of Revelation chapter 6.
Kumaanisha kwamba kanisa la uvuvio la ufunuo mlango wa sita.
It's a church full of life.
Ni kanisa lililojaa uzima.
And indeed life eternal.
Na kwa kweli ni uzima wa milele.
You see in Israel.
Unaona kule Israeli.
When Ezekiel prophesied to the dead bones at the valley.
Wakati Ezekieli alitabiria mifupa iliyokuwa ya wafu pale kwenye bonde.
And the bones were complaining, they were saying, look, we're too dry.
Ile mifupa ilikuwa ikilalama ikisema kwamba tazama tukavu kweli kweli.
From there came forth an entire army of Israel.
Na kutokea mahali pale pakatokea jeshi zima la Israeli.
And now that the oil and the wine are the physical representation of the visitation of the breath of God.
Na sasa ya kwamba mafuta na divai ni dhihirisho la kweli la mtembeleo wa pumzi ya Mungu.
Then you can see very clearly that the Lord is saying that the church that walks the roadmap of Revelation chapter 6.
Basi waweza kuona kwa wazi kabisa kwamba Bwana anasema kwamba kanisa lile linalotembea katika njia ya ufunuo mlango wa sita.
That church.
Hilo kanisa.
That church has the breath of God Almighty.
Hilo kanisa linalo pumzi ya Mungu mkuu mwenyezi.
And that church has eternal life.
Na kanisa hilo lina uzima wa milele.
Because everything to do with death has been taken away from that church.
Maana kila kitu kuhusiana na mauti kimeondolewa toka kwa kanisa hilo.
And she has been revived and in essence resurrected.
Na ameuishwa na katika hali ya kimsingi ni kwamba amefufuliwa.
Another scripture to make you understand even better the requirement of the Lord at this hour.
Andiko lingine kukusaidia hata kuelewa zaidi mahitaji ya Bwana katika saa hii.
Is the book of Jeremiah chapter 2 verse 13.
Ni kitabu cha Yeremia mlango wa pili mstari wa 13.
My people have committed two sins.
Watu wangu wametenda dhambi mbili.
They have forsaken me.
Wameniacha mimi.
The spring of living water.
Niliye chemichemi ya maji ya uzima.
And have dug their own cisterns.
Na wamejichimbia visima vyao wenyewe.
Broken cisterns that cannot hold water.
Visima vilivyobomoka visivyoweza kushika maji.
The Lord speaks very clearly here.
Bwana anatena kwa wazi sana hapa.
That he is the reservoir of the Spirit of the Lord.
Ya kwamba yeye ndiye mwekaji wa roho wa Mungu.
He is the reservoir of the Holy Spirit.
Yeye ndiye chombo cha kushikilia cha kubeba Roho Mtakatifu.
And he says at every moment when the church will forsake him.
Na anasema kwamba kila mara wakati kanisa litamwacha.
Then they are doomed.
Basi wameangamia.
Then they are destined to destruction.
Basi wanaelekea uharibifuni.
Because he says that whatever cisterns that you develop apart from that who is God.
Bana anasema kwamba vyombo vingine vyovyote ambavyo natengeneza ambavyo si Mungu.
They are broken and they are temporary cisterns.
Ni vyombo ambavyo vimevunjika, vyombo vya muda mchache tu.
But what is most surprising here in this scripture of Jeremiah 2:13?
Lakini kile ambacho kinashangaza zaidi katika andiko hili la Yeremia mlango wa pili mstari wa 13.
He explains the factor that will cause the Holy Spirit not to visit.
Anaelezea swala litakalomsababisha Roho Mtakatifu asitutembelee.
And he says when the church forsakes God Almighty in heaven.
Na anasema wakati kanisa linamwacha Mungu mkuu mwenyezi mbinguni.
Then that church actually will now not benefit from the waters, the what he calls the spring of living water, that is the oil and the wine, that's the Holy Spirit.
Basi kanisa hilo halitafaidika kutoka kwa chemichemi ya maji ambayo yaliyo hai, na unajua huyo ni Roho Mtakatifu.
And that clearly tells you that the church that walks within the roadmap of Revelation chapter 6.
Na hiyo inakueleza kwamba kanisa linalotembea katika ule ufunuo ama maelezo ya kanisa la ufunuo mlango wa 6
is a church that respects the covenant between herself and Jehovah.
Ni kanisa ambalo linaheshimu agano katikati yake mwenyewe na Jehovah.
If you respect the covenant,
ikiwa unaheshimu lile agano,
then you have not forsaken the Lord.
Basi haujamuacha Bwana.
And then the Lord will release into that church the river of life.
Na kisha Bwana ataachilia katika kanisa hilo mto wa uzima.
And it is the river of life that brings life into the church.
Na ni mto wa uzima unaoleta uzima kanisani.
I like when he says springs of living water.
Napenda wakati anaposema kwamba chemichemi ya maji yaliyo hai.
Springs of living water, the way he says it.
Chemichemi ya maji yaliyo hai kama vile anavyosema.
I like when he says springs of living waters.
Ninapenda wakati anaposema kwamba chemichemi ya maji yaliyo hai.
In the book of Psalm 36 verse 9, finish up with this.
Katika kitabu cha Zaburi ya 36 mstari wa 9 tunapotamatisha na hii.
Before we move to the next part, the next level.
Kabla tuingie katika kiwango kinachofuata.
Psalm 36 verse 9.
Kitabu cha Zaburi ya 36 mstari wa 9.
And this is what he says.
Na hivi ndivyo anavyosema.
He says.
Anasema.
For with you is the fountain of life. In your light we see light.
Kwa kuwa pamoja nawe ni kijito cha uzima, katika nuru yako tuwaona nuru.
So we see very clearly now the connection between reverence unto the Lord.
Na sasa tunaona ule muungamanisho makukubaliano kati ya hofu ama kumtii Bwana.
The respecting of the covenant with Jehovah.
Ile kuheshimu agano pamoja na Jehovah.
And the ability to walk this roadmap set by the Lord in Revelation 6.
Na uwezo wa kutembea katika njia hii iliyowekwa na Mungu katika ufunuo mlango wa 6.
Because the Lord comes out very boldly and says, he is the fountain of water, of the springs of water, living waters.
Maana Bwana anajitokeza waziwazi na kusema kwamba yeye ndiye chemichemi ya maji ya uzima.
And he says the fountain of life, because it is that water, symbolic of the Holy Spirit, that speaks life, that pours life into the church.
Na ni chemichemi ya maji ya uzima, maana ni hayo maji ambayo yanaashiriwa na mto wa Roho Mtakatifu ambao unaleta uzima kanisani.
And it is the flow of the living water in the church that is symbolized by the oil, which is the flow of the anointing of the Holy Spirit.
Na ni mtiririko wa maji ya uzima unaotiririka kanisani ambao unasimamia mafuta na divai ambayo sasa ni Roho Mtakatifu.
And the wine therein is indeed the strength of that anointing.
Na divai mahali pale inasimamia nguvu za upako huo.
And now he says here in Psalms 36 verse 9.
Na sasa anasema hapa katika Zaburi 36 mstari wa 9.
For with you is the fountain of life.
Kwa kuwa pamoja nawe ni kijito cha uzima.
In your light we see light.
Katika nuru yako tuwaona nuru.
No wonder in the beginning I told you that the church that walks with oil and wine, that church emits the light of the world.
Na ndio maana mwanzoni niliwaambia kwamba kanisa linalotembea katika mafuta na divai ni kanisa ambalo linaangaza nuru ya Kristo.
And the light of the world is indeed the mirror image of Christ in the church.
Na nuru ya dunia kwa kweli ni umbo la kioo la Kristo kanisani.
In fact, Christ is the light in the church.
Na hakika Kristo ndiye nuru kwa kanisa.
He is the light with which Christians walk.
Yeye ndiye nuru ambayo kwayo wa Kristo wanatembea.
And I think that's very incredible, especially when the church is going to witness. To witness means I know the person, I can speak for that person, I'm like that person in the nature, so I can speak, I can represent the person in speaking.
Na ninadhani ya kwamba hiyo ni nyeti zaidi katika kutoa ushahidi. Maana kutoa ushahidi inamaanisha kwamba namjua huyu mtu. Kwa hivyo ninaweza kusimama kwa niaba yake na kunena kwa niaba yake.
And you also see in the book of John chapter 4.
Na pia waona katika kitabu cha Yohana mlango wa 4.
The same expression by the Holy Spirit.
Ujumbe ule ule na Roho Mtakatifu.
Again, John chapter 4.
Na tena ni Yohana mlango wa 4.
From 11 to 24.
Kuanzia mstari wa 11 mpaka 24.
And he says, "Sir," the woman said,
na anasema yule mwanamke akamjibu, "Bwana,
you have nothing to draw with and the well is deep.
Wewe huna chombo cha kutekea maji na kisima hiki ni kirefu.
Where can you get this living water?
Haya maji ya uzima utayapata wapi?
Are you greater than our father Jacob who gave us the well?
Kwani wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo ambaye alitupatia kisima hiki?
And drank from it himself, as did his sons and his flocks and herds."
Anasema kwani wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo ambaye alitupatia kisima hiki ambacho yeye pamoja na watoto wake na mifugo yake walikitumia.
Verse 13, Jesus answered.
Mstari wa 13 Yesu akamjibu,
"Everyone who drinks this water will be thirsty again.
Kila mtu anayeyatumia maji haya atakuwa na kiu tena.
But whoever drinks the water I give him will never thirst.
Lakini yeyote anywaye maji nitakayompa hataona kiu kamwe.
Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."
Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji ya bubujikayo katika uzima wa milele.
And so this is a very big revelation here.
Na kwa hiyo huu ni ufunuo mkubwa sana mahali hapa.
Because you see, in every description of the living water at that time in Palestine,
maana unaona katika kila maelezo ya maji ya uzima wakati huo Palestine,
you see that the living water was described in terms of the depth from which it came.
Unaona kwamba maji ya uzima yalikuwa yakielezwa kulingana na ule ulindi ama undani ambamo yalitokea.
And today you see the same practice in place.
Na leo unaona matendo yale yale yakiendelea.
That when someone is digging a borehole, a well,
ya kwamba wakati mtu anachimba kisima,
they dig so far until they reach the water table.
Wanachimba mpaka wafikie lile jiwe la chini kabisa.
And then after they split open that water table,
na kisha baada ya kufungua, ya kuchimba na kupasua lile jiwe water table,
under the water table there is a very high speed moving groundwater aquifer.
Chini ya lile jiwe gumu la ambalo ni water table, kuna maji ambayo yanaenda kwa kasi kabisa pale chini.
And you know the carbon rich rocks, they purify out the bacteria and the chemical impurities.
Na unajua kwamba yale mawe ambayo yako na carbon yanatakasa yale maji na kuondoa kila uchafu.
Their charged surfaces become chemical and biological filters.
Yale maeneo yake ya juu ambayo yako na charges yanafanyika mahali ambapo yanaweza kutakasa yale maji.
And so that's why the water flowing underneath is pure water, it's really moving, and that's why people digging boreholes target it.
Na ndio maana maji yale ambayo yanatiririka chini kabisa ni masafi, na ndio maana pia wale wachimba visima hulenga pale.
But every time that the groundwater is hit,
lakini kila mara ambapo yale maji ya chini kabisa yanagongwa,
then it normally gushes out. Pew!
Sasa kwa kawaida hutoka nje kwa ghafla kwa nguvu jinsi hiyo,
with what we call the bubbles up of life,
na kila ambacho tunaita kwamba chembe chembe za uhai.
And so you see very clearly here when Jesus said, "Look, I am the living water."
Na basi unaona wazi hapa ya kwamba wakati Yesu alisema kwamba mimi ni maji ya uzima.
In verse 10 Jesus answered her.
Katika mstari wa 10 anasema kwamba Yesu akamjibu,
"If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, he would have given you living waters."
Kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani anayekuambia kwamba nipe maji ninywe, wewe ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai.
The Holy Spirit is the promised gift from the Father.
Roho Mtakatifu ndio ahadi kutoka kwa Baba.
That's why they say gifts of the Spirit.
Na ndio maana husema karama za Roho.
That is the manifestation of the workings of the Holy Spirit.
Huko ni kudhihirishwa kwa kazi za Roho Mtakatifu.
But look at this.
Lakini tazameni hii.
So as Jesus was talking this to the Samaritan woman,
na basi wakati Yesu alikuwa akimnenea huyu mwanamke wa Samaria,
she was understanding it in the physical context.
Wakati alikuwa akimnenea huyu mwanamke wa Samaria, alikuwa anaelewa katika hali ya kimwili.
That you know this man is talking about water, because living water is that water which is running full of life, the groundwater aquifer that's flowing and full of life.
Alikuwa anaelewa kwamba huyu mtu ananena juu ya maji yaliyo hai, ambayo ni maji ambayo yako pale chini yanatiririka kwa kasi kabisa na yana chembe chembe za uhai.
And so that's why she asked, you are talking of living water when you don't even have a bucket and the well is very deep.
Na ndio maana akamwambia kwamba unanena juu ya maji ya uhai hata hauna chombo cha kuchotea na kisima chenyewe ni kirefu mno.
And so what amazes me so much about this in relation to the oil and the wine church in Revelation chapter 6.
Na basi kile kinachonishangaza zaidi katika haya, ukiambatanisha na kanisa la divine na mafuta kwenye Ufunuo mlango wa sita.
The oil and the wine is indeed the product of the flow of this water from the throne of God.
Mafuta na divai kwa kweli ni zao la kutokana na huu mto wa uzima toka kwa kiti cha enzi cha Mungu.
And so you quickly begin to understand that the church that the Lord defined with oil and wine.
Na basi kwa haraka unaanza kuelewa kwamba kanisa ambalo Bwana alilitaja na mafuta na divai.
Indeed is a church that bubbles up with life.
Kwa kweli ni kanisa ambalo linabubujika na uzima.
And the Lord even mentions here welling up to eternal life.
Na Bwana hapa anataja kwamba yatakayobubujika kwa uzima wa milele.
Why would I say so?
Kwa nini niseme hivyo?
Because the Holy Spirit brings from the throne of God the life of God into the church.
Maana Roho Mtakatifu anatoa katika kiti cha enzi cha Mungu uzima wa Mungu kuuleta kwa kanisa.
And you see the proper translation of this?
Na unaona tafsiri ya kweli ya haya?
That the Holy Spirit,
ya kwamba Roho Mtakatifu,
indeed launches the church very deep, so she depends on very deep sources.
Analisaidia kanisa kukita mizizi kilindini zaidi, kwa hivyo kanisa linategemea lishe ya kutoka kilindini sana.
In the Hebrew first century connotation of the living waters,
katika maana ya Kiebrania ya karne ya kwanza kuhusu maji yaliyo hai,
that can only mean,
hiyo yaweza tu kumaanisha,
that the Holy Spirit gives the church capacity to be able to now partake of the living waters that actually are very deep in understanding, deep in the spiritual realm.
Ya kwamba Roho Mtakatifu analipatia kanisa uweza wa kushiriki yale maji ya uzima ambayo yako ndani, ndani katika maana ya kiroho.
And that's why I see this woman was talking about the well is very deep, the bucket, because therein, under that depth is where there's living water.
Na unaona ya kwamba huyu mwanamke alikuwa ananena akisema kwamba kisima ni kirefu na hata chombo cha kuchotea hakipo. Manake alijua kwamba kule chini kabisa ndipo kunakopatikana maji ya uzima.
And by inference, it also implies that only those that can launch very deep can access the living waters.
Na pia hii inamaanisha kwamba wale tu wanaweza kukita mizizi kilindini zaidi ni wao tu wanaweza kufikia yale maji ya uzima.
So it is with the church today.
Ndivyo ilivyo na kanisa siku ya leo.
It will not come from a shallow Christianity that you will access the Holy Spirit.
Haitatokana na huu Kristo wa kijuujuu ati utapata Roho Mtakatifu.
A casual relationship with the Lord.
Yani uhusiano wa kawaida wa kimzaha na Bwana.
The abusive relationship that you see characterized in the church today between the Lord and the church.
Uhusiano wa kimatusi ambao unaona siku ya leo kwa kanisa kati ya Bwana na kanisa.
But it will begin with a church that launches very deep into the word.
Lakini itaanza na kanisa linalokita mizizi kilindini zaidi katika neno.
And then in launching deep in the word,
na sasa katika kujiweka ndani kilindini katika neno,
is when the Holy Spirit will be able now to launch that church to go get her life from the deeper spiritual sources, the deeper spiritual aquifers of the Lord.
Ni Roho Mtakatifu pekee atalisababisha kanisa likaingie kilindini na kupata kutoka kwa maji ya ndani kabisa ya Roho Mtakatifu.
You would say that the word essentially centralized in the church actually prepares the church for the reception of the Holy Spirit.
Utasema kwamba kwa kweli neno linaliandaa kanisa, neno linaliweka kanisa mahali pa kumpokea Roho Mtakatifu.
So I would put it to you that indeed the Holy Spirit, in coming to reveal the person of Christ, he essentially centralizes the word.
Na basi nitakujulisha kwamba Roho Mtakatifu katika kuja kukufunulia utu wa Kristo anaweka shina neno.
And when the word is centralized, in the beginning was the word was with God, the word was God, the word became flesh, The word became light, and darkness has never understood the word. So we are talking about the word, we are talking about him.
Na wakati neno linawekwa kuwa shina, kumbuka pale mwanzoni alikuwepo neno, neno alikuwa na Mungu, neno akawa nuru na hakueleweka na ulimwengu. Kwa hivyo kimsingi tunanena juu yake yeye mwenyewe.
So when you're talking about the centrality of the Holy Spirit in the church at this hour.
Kwa hivyo wakati tunanena juu ya ukatikati wa Roho Mtakatifu kanisani kwa sahi.
Essentially, you refer to the centrality of the word in the church in this dispensation.
Kimsingi tunanena juu ya ukatikati wa neno kanisani katika majira haya.
Because the word, I can tell you, defines the parameters by which the Revelation chapter 6 church should walk.
Maana neno naweza kukuambia kwamba neno linaelezea mipaka ambamo kanisa la Ufunuo mlango wa 6 linapaswa kutembea.
And so, when the Lord spoke about that oil and wine church at the release of the black horse,
na basi wakati Bwana alinena juu ya hilo kanisa la divine na mafuta wakati wa kuachiliwa kwa farasi mweusi,
then now you can understand one of the basic requirements of walking in that roadmap.
Basi sasa unaweza kuelewa baadhi ya matarajio ya kimsingi ya kutembea katika barabara hiyo.
That the word must be central in the life of that church.
Ya kwamba neno sharti liwe la shina la katikati katika kanisa hilo.
And the word indeed is light, is in fact light or the lamp unto their feet as they walk this path.
Na kwa kweli neno ni nuru, hata nuru ya miguu yetu tunapotembea katika barabara hii.
And so the word becomes very, very central.
Na basi neno linafanyika lenye shina sana sana.
In fact, I would think that the most important test of a church, whether she is walking right with the Lord, would be how central the word is in her life.
Nami nitasema kwamba jaribio la kweli la kuona kanisa kama linatembea sawa sawa na Mungu ni kuangalia ni jinsi gani kanisa hili linaishi sambamba na neno la Mungu.
And the other side of the coin,
na katika ule upande mwingine wa sarafu,
the current fall in the church in fact is arising from the fact that the word has not been used as the yardstick for every single practice in the church.
Mwanguko wa kisasa kanisani unatokana na sababu ya kwamba kwa kweli neno halijatumika kama kipimio cha kila kitu kanisani.
For example, the falsehood and the false prophets that are now marauding in the church.
Kwa mfano uongo na manabii wa uongo ambao sasa wamejaza kanisa.
That can only come about by the fact that the word has not been used as a standard in measuring the message that they bring forth into the church.
Hiyo yaweza kumaanisha tu kwamba neno halijatumika kama kiwango ama kipimio cha kupimia neno lile linaloletwa kanisani.
That when the word will be used as the standard, the yardstick for measuring any transaction, any practice in the house,
ya kwamba wakati neno litatumika kama kipimio cha kupimia chochote kile kinachoendelea kanisani,
then very fast you will be able to discern what is of the Lord and what is not of the Lord.
Basi kwa haraka sana utaweza kupambanua ni kipi cha Bwana na ni kipi kisichotoka kwa Bwana.
And then you'll be able to know what you ought to do and what you ought not to do.
Alafu utaweza kujua kile unachopaswa kufanya na kile ambacho haupaswi kufanya.
And so I can see that the purification, the righteousness in the Revelation chapter 6 church.
Na basi naweza kuona kwamba ile haki, ule utakaso katika kanisa la kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
The oil and wine church.
Kanisa la mafuta na divai.
It's arising out of the fact that the word has purified her ways.
Inatokana na swala ya kwamba kanisa limetakasa njia zake.
That the word has guided her into righteousness.
Ya kwamba neno limeongoza kanisa katika haki.
And so one can never take it for granted the word of God.
Na basi mtu hawezi kachukulia kwa kawaida neno la Mungu.
But it's all consistent with the fact that it is within the word of God that the will of God for the church is embedded.
Lakini iko wazi kabisa ni ya kwamba katika neno la Mungu ndimo mapenzi ya Mungu kwa kanisa yametiwa.
And so you begin to understand the biggest treasure that was ever handed down, in fact the biggest blessing that was ever handed down to living mankind.
Na basi unaanza kuelewa ile hazina kubwa kabisa, baraka kubwa kabisa ambayo ilipitishwa kwa mwanadamu.
Is the Bible.
Ni Biblia.
The Holy Bible.
Biblia takatifu.
The word that was given her.
Neno ambalo kanisa lilipewa.
Because therein lies everything that defines every dimension of her livelihood and life.
Maana mule ndani Biblia inaeleza kila kitu, kila swala juu ya maisha yake ya kila siku.
How to live on the earth.
Jinsi ya kuishi duniani.
And also how to get into the kingdom of God.
Na pia jinsi ya kuingia kwa ufalme wa Mungu.
So the Lord is calling on the Church of Christ world over today.
Na kwa hiyo Bwana analiitia kanisa la Kristo kote kote duniani leo.
To return to the centrality of the word, to centralize the word at the heart of the church.
Likarudie katika ukatikati wa neno, likakweze neno hili kanisani.
But when the word is centralized in the church.
Lakini wakati neno linafanywa kuwa la katikati kanisani.
Then you will quickly understand that the gospel is the pillar of the word.
Basi kwa haraka utaanza kuelewa kwamba injili ndio nguzo ya neno.
The four glorious gospels.
Zile injili nne zenye utukufu.
They are the skeleton, the pillar structures supporting the word.
Hizo ndizo nguzo ambazo zinaegemeza neno.
And the gospel hence is the glory that emanates out of the word. The glory of God.
Na basi injili ni utukufu wa Mungu ambao unatokana na neno.
And so the Lord is asking the church to anchor herself on the gospels as she reads the word.
Na basi Bwana analiuliza kanisa kwamba likajiegemeze katika hizi injili wakati linasoma neno.
Because the church he is fond of and protects in Revelation chapter 6.
Maana kanisa analolipenda na analilinda katika Ufunuo mlango wa 6.
Is the church that is anchored on the glorious gospels, the four glorious gospels.
Ni kanisa ambalo limekita mizizi katika zile injili nne zenye utukufu.
If you want to receive any revelation on dispensational change.
Ikiwa unataka kupokea ufunuo wote juu ya mabadiliko ya majira.
On the coming of the Messiah.
Juu ya kuja kwake Mesia.
And then on biblical prophecy.
Juu ya unabii wa kibiblia.
You'll find it in the gospel.
Utaipata katika injili.
For example, Matthew 24.
Kwa mfano Mathayo 24.
The Olivet prophecy.
Unabii wa mlima wa mizeituni.
That is the most central prophecy in the entire Bible combined.
Huo ndio unabii mkuu zaidi kwa Biblia yote nzima.
In fact, the book of Revelation chapter 6 on which today I'm basing this case, this message.
Na hakika ya kwamba kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 ambacho sasa ninatumia kuwa msingi wa ujumbe huu.
And if you have been following very carefully, you see that I have just been focusing for the whole night. I've been focusing on Revelation chapter 6 verses 5 and 6.
Na kama umekuwa ukilenga makini, utaona kwamba usiku wote mzima nimekuwa ninalenga Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 5 na wa 6.
But anyhow, that revelation on which now the Lord spoke to me by dream and then now we are seeing the unveiling.
Lakini sasa hayo mazungumzo ambayo Bwana alinena pamoja nami katika ndoto na sasa tunaona kufunguliwa na kufunuliwa kwake.
That indeed is the transcript, is the translation that has been encoded from the Olivet prophecy. That is the decoding of the Olivet prophecy.
Kwa hakika huo ndio kufunduliwa wazi kwa unabii wa mlima wa mizeituni.
Which you find in the book of Mark chapter 13 and Luke 21.
Ambao pia utapata katika kitabu cha Marko mlango wa 13 na Luka 21.
And so surely the gospel is very central in the word.
Na basi kwa kweli injili ni nyeti sana kwa neno.
That's why the so-called take the gospel to the nation.
Na ndio maana ile inayoitwa kwamba beba peleka injili kwa mataifa.
Nobody is trying to trivialize all the other books of the Bible.
Hakuna mtu ambaye anajaribu kufanya kuwa kidogo vitabu vingine vya Biblia.
But I'm telling you in the order of the ranking of the way the church should launch herself and be successful in doing exploits for the kingdom of God.
Lakini nakueleza kwamba katika mpangilio ule ambao kanisa linapaswa kujitoza kukita mizizi ili kuweza kutenda maajabu kwa ufalme wa Mungu.
It's amazing to me that when I read the gospels then you see the wonders of God even as revealed to man.
Inashangaza kwamba ukisoma vitabu vya injili utapata kuona maajabu ya Mungu hata kama vile ilivyofunuliwa kwa wanadamu.
And so by taking the gospel then I begin to understand how the Holy Spirit now in the church can help the church to witness Christ.
Na basi kwa kuchukua injili naanza kuelewa jinsi Roho Mtakatifu anaweza kulisaidia kanisa kumhubiri Kristo.
Because then there will be the declaration of the signs and the wonders of God and bewilderment
and to the unborn again, causing them to be drawn to listen to this matter and be stunned and be given into salvation.
Maana kutakuwepo na matangazo ya mambo makuu ya ajabu ya Mungu, na pia kutakuwepo na kustaajabishwa kwa wale wanaosikiza na kuwasababisha kuvutwa kwa hii injili.
Precious people,
watu wa dhamani,
I would like to move on.
Ningependa kuendelea.
In the book of Isaiah chapter 44,
katika kitabu cha Isaya mlango wa 44,
we see a further importance of what the Lord underscored in Revelation chapter 6.
Tunaona umuhimu mkuu zaidi ambao Bwana alisisitiza katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
When he was on that day actually defining whom the heavenly bride will be.
Wakati siku ile alikuwa anaelezea biharusi wa mbinguni atakuwa nani.
I'm talking about Isaiah chapter 44.
Nasoma katika Isaya mlango wa 44.
And I'm going to read verses 3 to 5.
Na nitasoma mstari wa 3 hadi wa 5.
Again Isaiah 44.
Na tena ni Isaya 44.
3 to 5.
3 mpaka 5.
He says,
anasema,
for I will pour water on the thirsty land.
Kwa maana nitamimina maji juu ya inchi yenye kiu.
And streams on the dry ground.
Na vijito vya maji juu ya ardhi iliyokauka.
You begin to see the central importance of the Holy Spirit and why God celebrates his importance in the church.
Unaanza kuona umuhimu wa katikati wa Roho Mtakatifu na kwa nini Mungu anasherehekea umuhimu wake kanisani.
His value in church.
Udhamani wake kanisani.
For I will pour water on the thirsty land.
Anasema kwa maana nitamimina maji juu ya inchi yenye kiu.
And streams on the dry ground.
Na vijito vya maji juu ya ardhi iliyokauka.
I will pour out my spirit on your offspring.
Nitamimina roho wangu juu ya watoto wako.
And my blessings on your descendants.
Nayo baraka yangu juu ya wazao wako.
I want to start by explaining to you what that verse 3 stands for.
Nataka nianze kwa kuelezeni huo mstari wa 3 unamaanisha nini?
He says here, he talks about your offspring.
Ananena juu ya wazao wako.
Descendants.
Yani uzao wako.
Which means when this revival begins, it will not just touch one person, but it will be a contagious revival.
Kumaanisha kwamba wakati uvuvio huu utaanza, hautamguza tu mtu mmoja, bali utakuwa wa kuambukizwa.
And so, when you're talking about the Revelation chapter 6 church, that is a church whose revival is contagious.
Na basi wakati unanena juu ya kanisa la Ufunuo mlango wa 6 ni kanisa ambalo uvuvio wake unaambukizwa unasambazwa kwa wengine.
To the extent that revival can start with one person in a household and spread to even more and the entire household.
Kufikia kiwango ya kwamba huo uvuvio unaweza kaanza na mtu mmoja katika nyumba na kuenea kwa watu wengine hata nyumba yote nzima.
We have seen it in this very ministry.
Tumeona hata katika huduma hii.
And then he further goes on to say,
alafu sasa anaendelea na kusema,
I'll pour out my spirit on your offering and my blessing on your descendants.
Nitamimina roho wangu juu ya watoto wako, nayo baraka yangu juu ya wazao wako.
But in Daniel chapter 12, when the Lord is now defining blessings according to the heavenly definition.
Lakini katika Danieli 12 wakati Bwana anaelezea baraka sawasawa na tafsiri za kibinguni,
he says,
anasema,
right.
Andika,
blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb.
Wamebarikiwa wale walioalikwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo.
So I can now see.
Kwa hivyo sasa naweza kaona.
Very clearly.
Kwa wazi sana.
That the Revelation chapter 6 church.
Ya kwamba kanisa la kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
That is walking in the oil and the wine.
Linalotembea katika mafuta na divai.
That is the blessed church.
Kwamba hilo nilo kanisa lililobarikiwa.
And this is a way of now correcting. There has to be a correction here.
Na sasa hii ndio njia ya kurekebisha. Manake lazima kuwe na marekebisho hapa.
We have to adjust the spiritual meters.
Lazima tutengeneze tuweke sawa zile mita za kiroho.
The spiritual barometers by which blessings have been based in the church.
Vile vipimio vya kiroho ambavyo kwavyo baraka zimepimiwa kanisani.
Some have said that you see when you are having big cars, big homes, a private aeroplane, name it, big property, then you are blessed.
Wengine wamesema kwamba wakati una gari kubwa na boma kubwa na ndege ya kibinafsi vitu vikubwa vikubwa basi wewe umebarikiwa.
And I'm here to tell you today that no, 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 that is a wrong notion on the blessings of God.
Nami niko hapa kukuambia kwamba la, hiyo ni maana ya uongo ya baraka za Mungu.
I'm here to tell you.
Niko hapa kuambieni.
That the true blessing of God Almighty.
Kwamba baraka za kweli za Mungu mkuu mwenyezi.
Is when you have been invited into the wedding supper of the Lamb of God.
Ni wakati umealikwa katika karamu ya harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
Why do I say so?
Kwa nini niseme hivyo?
Because the Bible says.
Maana Biblia inasema.
Seek ye first the kingdom of God Almighty.
Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi.
And his righteousness.
Na haki yake.
And yet we know that that righteousness is what gives you eternity, eternal peace with God.
Na tunajua kwamba haki hiyo ndio inayokupatia umilele, yani amani ya milele na Mungu.
Eternity is the blessing for which Jesus came.
Yani umilele ndio baraka kubwa zaidi ambao Yesu aliijia.
Eternity is the mightiest blessing that Jesus brought.
Umilele ndio baraka kuu zaidi ambayo Yesu aliileta.
When he died on the cross at Calvary.
Wakati alikufa msalabani Calvary.
And he says, once you have sought righteousness, and then now, everything else that's earthly becomes a bonus, just a plus, by the way.
Anasema kwamba bora tu kishitafuta haki, kila kitu kingine kilicho kule kitafanyika tu jambo la kupitiwa.
And so when the Lord says that actually the Revelation chapter 6 church is the blessed church.
Na basi wakati Bwana anasema kwamba kanisa la Ufunuo mlango wa 6 ni kanisa barikiwa.
Then he says in other words.
Basi anasema kwa maneno mengine.
That this church.
Kwamba hili kanisa.
Will see the wedding feast of the Lamb.
Litaona karamu ya harusi ya mwanakondoo.
In other words, will have eternal life of joy, peace and worship.
Kwa maneno mengine litakuwa na uzima wa milele wa amani, upendo na ibada.
Just do your economics.
Wewe fanya tu economics zako.
Just do your mathematics or arithmetic.
Unaweza fanya hesabu zako.
We don't know what the life expectancy is. There are several countries now with different life spans.
Hatujui kipimo cha urefu wa maisha ya mtu ni upi, maana ni tofauti katika mataifa mbalimbali.
Let's say life expectancy of 100 years.
Wacha tuseme kwa mfano miaka ya juu zaidi ni miaka 100.
It is more profitable.
Ni ya faida zaidi.
It is more mathematically and economically profitable.
Katika kihesabu na kiekonomikia ni ya faida zaidi.
To invest those 100 years on the earth here.
Kuwekeza hiyo miaka 100 hapa chini duniani.
In righteousness.
Katika haki.
In preparation for eternity with God.
Katika maandalizi na Mungu.
And it's much more unprofitable. It's a loss.
Na ni hasara.
To spend the 100, squander the 100 years on the wealth of the earth in these notions of prosperity being preached in the church.
Kutumia hiyo miaka 100 hapa chini duniani kwa anasa na injili ya mali inayohubiriwa hapa chini duniani.
Then you begin now to understand the deceptiveness of the devil that entered the church in the name of the gospel of earthly prosperity.
Na basi unaanza kuona ule udanganyifu wa ibilisi ulioingia kanisani kwa jina la injili ya kidunia ya ufanisi.
Because essentially, the churches of today that are preaching prosperity, sow a seed, get blessings, get more money.
Maana kimsingi yele makanisa ya kidunia ambayo yanahubiri hii injili ya ufanisi ya kidunia kwamba panda mbegu hapa upate pesa ama upate muujiza.
Sow a seed, be healed or whatever.
Panda mbegu uponywe ama chochote kile.
They are essentially investing in the temporary.
Kimsingi wanawekeza katika visivyodumu.
They are investing into the perishable.
Wanawekeza katika vinavyoharibika.
And yet he that invests in righteousness.
Na ilihali yeye anayewekeza katika haki.
Like does the church God describes in Revelation chapter 6.
Kama lile kanisa ambalo Mungu ameelezea katika Ufunuo mlango wa 6.
Now you can see that the church of Revelation chapter 6 is a church that invests in righteousness.
Sasa waweza kuona ya kwamba kanisa katika Ufunuo mlango wa 6 ni kanisa ambalo linawekeza katika haki.
That church gets eternity with God.
Hilo kanisa linapata umilele na Mungu.
And let me explain this in simple terms.
Na wacha nieleze hii katika lugha rahisi.
When 999 trillion years are over.
Wakati miaka trilioni 1999 imekwisha.
Eternity has not yet begun.
Umilele bado haujaanza.
Eternity is almost unquantifiable. It's infinite.
Yani umilele karibu hauwezi kukadiriwa.
There is no beginning, there is no end.
Hamna mwanzo wala mwisho.
That's why the sooner the church of Christ today will realize the demarcation set out in Revelation chapter 6.
Na ndio maana vile karibu na kwa haraka kanisa litaelewa mipaka ile ambayo umewekwa kwa kanisa katika Ufunuo mlango wa 6.
The better will be her eternity.
Ndivyo umilele wake utakuwa bora zaidi.
The greater will be the wisdom resident in her practice.
Ule ukuu ama ubora utakuwa katika mambo ambayo amewekeza katika Ukristo wake.
Then she can now spend more time preparing for eternity.
Na basi kanisa laweza kuchukua muda mwingi zaidi kujiandaa kwa umilele.
So precious people, you see that when the Lord spoke with me on that August 19th.
Na kwa hiyo watu wa dhamani mwaona kwamba wakati Bwana alinena pamoja nami katika hiyo Agosti tarehe 19.
The year 2008.
Mwaka 2008.
It was an endless revelation to the church.
Yalikuwa mafunuo yasiyokoma ya Bwana kwa kanisa.
While it announces the last call unto the church before rapture.
Ni kwamba wakati inatangaza mwito wa mwisho kwa kanisa kabla ya unyakuzi.
But you realize that the underpinnings of that prophecy have eternal implications in terms of the practice of the saints.
Lakini sasa unaelewa kwamba yale mambo ya ndani ya kilindini ya unabii huo yana maana ya umilele kwa wateule katika Ukristo wao.
And the destiny of the saints.
Na ile hatima ya wateule.
Here and in heaven.
Hapa na pia binguni.
How humbling this can be.
Hii inyenyekeza kiasi kipi.
And so you see that this church is so protected.
Na basi waona kwamba kanisa hili limelindwa kweli kweli.
The Revelation chapter 6 verses 5 to 6 church.
Yani kanisa la Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 5 mpaka wa 6.
That walks in new oil and new wine.
Ambalo latembea katika divai mpya na pia katika mafuta mapya.
And because she's walking towards heaven.
Na kwa sababu linatembea kuelekea binguni.
The eternal kingdom of God Almighty.
Ufalme wa milele wa Mungu mkuu mwenyezi.
That church is now defined by the Lord as the blessed church.
Hilo kanisa sasa linaelezewa na Bwana kama kanisa barikiwa.
But Isaiah 44 verse 4.
Lakini Isaya mlango wa 44 mstari wa 4.
He says, they will spring up like grass in the meadow.
Anasema nao watachipua kama manyasi katika shamba la majani.
Like poplar trees by flowing streams.
Kama mierezi kando ya vijito vya maji yanayotiririka.
Verse 5 he says.
Mstari wa 5 anasema.
One will say I belong to the Lord.
Mmoja atasema kwamba mimi ni wa Bwana.
Another will call himself by the name of Jacob.
Na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo.
In other words, Israel.
Yani Israeli.
Still another will write on his hand the Lord's.
Na vile vile mwingine ataandika juu ya mkono wake wa Bwana.
And will take the name of Israel.
Na atalichukua jina la Israeli.
So for me this now becomes the pinnacle, this the climax of the definition of the church that enters heaven.
Na basi kwangu mimi hii inafanyika kilele cha maelezo ya kanisa ambalo linaingia mbinguni.
That the Lord is talking about in Revelation chapter 6 with wine and oil.
Kanisa ambalo Bwana alinenea katika Ufunuo mlango wa 6 pamoja na divai na mafuta.
Because he says.
Maana anasema.
That is the church that has had a complete transformation.
Ya kwamba hilo ni kanisa ambalo limegeuzwa kikamilifu.
Her identity has been transformed, has been changed.
Kitambulisho chake kimebadilishwa.
That's why he's saying here they will take on new names.
Na ndio maana anasema kwamba watachukua majina mapya.
One will say the Lord.
Mmoja atasema kwamba ni wa Bwana.
One will take the name of Israel, the name of Jacob.
Na mwingine atachukua jina la Israeli, jina la Yakobo.
So that means the Revelation chapter 6 church that the Lord so celebrates.
Na hiyo inamaanisha kwamba basi kanisa la Ufunuo mlango wa 6 ambalo Bwana anasherekea
is the church whose identity has been changed.
Ni kanisa ambalo kitambulisho chake kimebadilishwa.
Then I will ask you then, what is the role of the Holy Spirit in a nutshell up to this place?
Na basi nitakuuliza swali kwamba kwa mhutasari, jukumu la Roho Mtakatifu ni lipi kufikia hapa?
Is to change the identity of man.
Ni kubadilisha kitambulisho cha mwanadamu.
That now by the power of God.
Ya kwamba sasa kwa nguvu zake Mungu.
You may be the light of the world.
Ukawe nuru ya ulimwengu.
And by the power of God.
Na kwa nguvu zake Mungu.
You may be converted from children of darkness to children of light.
Uweze kubadilishwa kutoka kuwa mwana wa giza mpaka mwana wa nuru.
That by the help of the Holy Spirit.
Ya kwamba kwa msaada wa Roho Mtakatifu.
You may be changed, your identity may change from children of the world to the children of God.
Kitambulisho chako kikabadilishwa toka kwa mwana wa ulimwengu hadi mwana wa uzima wa milele.
What an awesome, beautiful Holy Spirit.
Ni Roho Mtakatifu wa kupendeza jinsi gani.
That he may help the church.
Ya kwamba na akalisaidie kanisa.
And transform her identity.
Na kubadilisha kitambulisho chake.
From death
kutoka mauti
to eternal life.
Hadi kwa uzima wa milele.
The Bible says,
Biblia yasema,
in the book of 1 Peter,
katika Petro wa kwanza,
that you may see the real transitioning, the critical importance of the Holy Spirit.
Ya kwamba ukapate kuona umuhimu nyeti wa Roho Mtakatifu.
1 Peter chapter 2.
Petro wa kwanza mlango wa pili.
Beginning with verse 4.
Kuanzia mstari wa 4.
He says,
anasema,
as you come to him, the living stone,
mwendeni yeye aliye jiwe lilo hai,
rejected by men but chosen by God,
lilokataliwa na wanadamu bali kwa Mungu ni teule,
and precious to him,
na la thamani kwake.
You also, like living stones,
ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai,
are being built, in other words being converted, being built into a spiritual house,
mumejengwa kuwa nyumba ya roho,
to be a holy priesthood,
ili mkapate kuwa ukuhani mtakatifu,
offering spiritual sacrifices,
ukitoa dhabihu ya kiroho,
acceptable to God through Jesus Christ,
inayokubalika kwa Mungu kupitia Kristo Yesu.
Right from there you begin to see the central role of the Holy Spirit in the church.
Mara moja tokia pale unaanza kuona jukumu la katikati la Roho Mtakatifu kanisani.
Now I can understand. Now we can understand.
Sasa naweza kuelewa, tuweza kuelewa.
That it is the Holy Spirit that now can allow the church of today to offer spiritual sacrifice, can translate your worship into spiritual worship, that now it may be acceptable to God Almighty through Christ Jesus.
Tuna kwamba ni Roho Mtakatifu pekee anaweza kubadilisha ibada ya kanisa, yani abadilisha ibada yako kutoka kwa hali ya kijinsia iwe ibada ya kiroho, kwamba utatoa dhabihu za kiroho zinazokubalika kwa Mungu kupitia Kristo Yesu.
Today the only sacrifice the Lord God Almighty receives is a spiritual sacrifice.
Na leo dhabihu ya pekee ambayo Bwana Mungu anapokea ni dhabihu ya kiroho.
And so in the process,
na basi katika hatua hiyo,
now the Holy Spirit is able to transform the identity of a physical earthly church into a spiritual church that is now acceptable unto the Father.
Sasa Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha tabia za kanisa ambalo ni kanisa la kijinsia la kimwili kabisa, na kubadilisha tabia zake kuwa tabia za kiroho zinazoweza kumpendeza Baba.
Oh precious Holy Spirit.
Roho Mtakatifu wa dhamani.
How wonderful indeed you are to the church.
Kwa kweli wewe ni wa kupendeza jinsi gani kwa kanisa.
That in coming to reveal more about Christ,
ya kwamba katika kuja kufunua mengi juu ya Kristo,
you essentially centralize the word in the church.
Kimsingi unaweka katikati neno kanisani.
And in being the revelator of the word in the church,
na kwa kuwa mfunuaji wa neno kanisani,
you essentially change the identity of Christian, of mankind.
Kimsingi unabadilisha kitambulisho cha wanadamu.
From a people destined to death,
kutoka kwa watu wale ambao wamehesabiwa mauti,
to now children of God,
ili sasa wakafanyike wana wa Mungu,
to a people that had not been called,
kwa watu wale ambao hawakuwa wameitwa,
or deserved any mercy,
ama hawakustahili rehema zozote,
to the children of God,
na kuwafanya kuwa wana wa Mungu.
And not only that,
na sio hiyo tu,
even to a holy priesthood,
hata kuwafanya kuwa ukuhani takatifu.
Isn't the Holy Spirit so precious to the church?
Je, si Roho Mtakatifu ni wa thamani sana kwa kanisa?
The church today,
kanisa siku ya leo,
has to learn,
lazima lijifunze,
to be able to embrace the centrality of the Holy Spirit in her life.
Kuweza kukumbatia ukatikati wa Roho Mtakatifu katika maisha yake.
May the Lord bless you.
Bwana na wabariki.
Like I told you, this is non-ending.
Na kama vile nilivyowaambia ni kwamba hii haikomi.
I've not even reached halfway.
Hata nusu sijafika.
And yet we are seeing so much of the depth of the value of the Holy Spirit.
Na ili hali tunaona wingi wa ulindi wa undani wa udhamani wa Roho Mtakatifu.
The reason why God the Father proclaimed protection and safeguard on oil and wine.
Sababu ambayo Mungu Baba alitangaza kulindwa na kuhifadhiwa juu ya mafuta na divai.
May the Lord bless you.
Bwana na wabariki.
Thank you, Holy Spirit.
Asante Roho Mtakatifu.
Shalom.
My eyes are drawn to you as you bring healing to my mind and soul. Now I feel your love and the angels and hear the song of the angels. To sing the song of angels, to sing a song divine, to stand in your presence, this is my prayer, my whole desire. Like music on a breeze, days in my uttermost, sleeping here praise to you, and worship to my God.
Lord Jesus, you're my life and hope. I'll be a busy bride, and I will live my life for you in purity and holiness and righteousness and truth. The canopy will be joined as one.
I labor day.
See that precious little girl whose heart to safely trust, innocent and clearly yours and true. I want to trust like this.
I want to trust like this.
And I release my heart.
And I release my heart.
Forever to be yours and chosen.
For that great day when you come from heaven to carry that starry night. Lord Jesus, you're my destiny. I'll be a priestly bride. I know you're coming soon for me. My love is for time.
When time shall be no more.
Soar to the heavenly. This is my prayer, my own desire. Like music on a breeze, my heart over to you. In a symphony of praise to you, in worship to my God. And then I heard an angel die.
Lovely bride, it is the priestly bride.